Exclusive from ZambianMusicSite.com.
Zito Records Production. Kaliman na kazawa. Jimuntu fye. Jeting kwa nishene kukusekesha inja ya wawo. Jimuntu fye. Inaine. Epo fye imwe na Yesu. Tebo nseba mutemenwe. Nanguni tebo. Tebo nseba mupata. Imwe ichalo chikalambano. Wana batwishi vila mashina yengi. Bandi batila. Ayamwe kutu poi. Bambi batila. Ayamwe bati poi.
Kuli bambi ndi mufyashi. Kuli bambi china ngwafe. Kuli bambi ndi wamano. Kuli bambi wachabe chabe. Inishe ni wanjishi wafyo.
Zambian Music Site.